ɗum woni ko nayiri banggal ñaw coronavirus o keñen ɓe mbi yimɓele joyon kañen gon daaɓaɓe yimɓele sappo joyon kañen gon sattanaɓe taton du kañen gon hon nawniɓe sanne o wattu joni on hollitiwide heɓe ñaw o le leydi meɗi ndi ɗum yefa yimɓele uyna sappo e nayo e temedde tato e capanɗe jeegom e nayo yimɓele heddiɓe leyimɓe yo temedde joyo e noga e taton santanaɓe ɗum ɓuuri yimɓele uyna sappo e jaran kabaruji meɗen coronavirus
saraji renturɗi covid-19 tawi kama ne yeeɓa sanne wokkati joni o wonande jamare nde bamo kuɗɗo les service uji laamu e ɗe gala laamu ɓurnugol masque yoppama fa laaɓi kaake lotirɗe juuɗe ɗum noona kon noon yimɓele yogaɓe holtiwide ɗum ɗo yo batte adadu ñawɓe covid-19 ɓoytigui sanne ɗiɗo wattuji ɗi e ley jatteji arɗiɓe cellal ɓe adado ɓoytigui sanne guila wattu lewru avril ƴaɓɓiɗu ndu keɗɗanna ko Moussa Mali Sisko heɓani en du fachitango Oumar Waygalo
ɓamde suudu mairie commune tatoɓo ɗo Bamako ɗo fa jotto yoɗa suudu humnino kabaru jande ley leydi ndi kañe suudu humnino kabaru cellal ley nokku o tawika muyo goto woodi toon ɗati kanɗi rende neɗɗo dow ñaw coronavirus o wona ko taba ɗo neɗɗo hani lotude juuɗe muɗum ɗo du a yiyata hen ndiyam a yiyata hen sabunde fu collaji anni heewi muɗum ɗo wala fu ndewowo ɗati mbiyaɗi no ñaw coronavirus o wori noon goto mumin tawi ana gollotomo jaaɓa inde muɗum inde hollitiri wiide
miɗo wawi wiide ɗo mali ɗo ɗo gonɗen hannden ɗo ñaw ana wondi e jaalede ñande e france 24 mi nanino ndi wi masque ngaji gara yoppede ɗo mali ɗo selde ɓornede min kam jokkodiran ni saabi ɓe gala bawɗe mon sanne
ɗum e tawede fou yimɓele woɓɓe kayi ana keddi e lotirde juuɗe muɗen sabunde noon kanko Boubacar Sako momi tawi nokkunodirtel ACDMIL o hollitiri wiide o witaide wiide yimɓele ndaɓe teɓɓe timmay fo hollititta wiide ñaw coronavirus o timmi ley nokku o
dabereji ɗi ana gondi e tabede ɗo eɗi kani jogude tabede faɗo keɓuɗen taƴaral ñaw o timmi fe sowona ɗum e kana yopperinde ni yimɓe fof ana kani teddinde dabereji ɗi
laamu koɓe humniɓe kabaru cellal leydi ndi ana gondi e wadde noddaguji fewde e jamare nde tinno rento no ñaw o worrino tawede wiide yimɓele ndaɓe teɓɓe ɓuytiki fu ɗum hollititta wiide ñaw o timmi fe le leydi meɗen ndi
tama oɗo andani ɗum
AstraZeneca humpiti ñande 31 sappo e joyi leru juin laboratoire de mo leydi suede e angleterre holiti sawrugol ñawɓe covid-19 laataki fewi ko donta ko ka noon ɓeɗo ardiɓe holti wiide vaccin covid-19 mo AstraZeneca o kay caɗele fof yaaka e muɗum ardiɓe laamu mali micitini wiide yoɓɓe fofrogoji sawrugol ñaw o ɗi gaɗi guɓɓal pharmacie ngal jeeyi angleterre e suede ndenno eɓe darda jamare nde hinnade fesagol ngol yaale ɓeeɗa hisude ñaw covid-19 ɗum timminta yewtere meɗen acti covid hannde on jarama heɗade yewtereji studio tamani yo en ji i altinira warore